Sele pinde la puma le lozwi.
Ela shaya wezwakala.
Wezwakala impela
wajabula la bonke abantu lapha eMzansi neAfrika.
Isizwe sabizwa sonke
ukuba sizokhetha uhulumeni waso. Simukhethe ngamavoti nangobuningi. Wasamasama izwe lonke ngenxa yokungazi nedemokrasi. Kulolu khetho siyanicela nonke ma-Afrika
ukuba lingaphindi lelo hlazo
elenzeka ngeminyaka yawo-94.
Laphi sizwe sonke
sasibulalana ngenxa yakho ukwehlukana kwemibono yamaqembu.
Namhlanje sithi
muyekele,
muyekele,
muyekele, ungambulali, muyekele, asikhethele,
asivumelane,
muyekele,
muyekele,
muyekele, ungambulali, muyekele, asikhethele.
Isho njalo ngempeli inqubo yedemokrasi ithi
hikeli
yeka mntana
hikeli
ayungamushisa umzali wakho
hikeli
awu afotele umholi amuthandayo. Isho njalo ngempela yona
hikeli
yeka baba
hikeli
ayungamdubula umntana
hikeli
acho yine inhlanga naye ithandayo.
Yekela
labazali benizingane
kamntana.
Ayekele nabantu abadala
ningabashiyi.
Afotele umholi amuthandayo.
Yekela
nabantwana bazali
baba.
Ayekele nabantwana
abancane
ningabathuli.
Joyine inhlangana ithandayo.
Selipinde laphuma lelo zwi.
Ela shaya wezwakala.
Wezwakala impela
wajabula la bonke abantu lapha eMzansi neAfrika.